Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere noga e jeɗɗi lewru Octobre hitande 2014 sappo e jeɗɗi yamde ɗaɓɓiri kisilimaji DB joy sikiraɓe oɗon keeɗi o saha studio Tamani. Miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako jotti nonnoɗo kabaruji ɗi hannde yo Oumar Waygalo. On kumpititi wiide ɗum won hono yimɓele capanɗe nayo teton tawa ɓattinoki suko o wakkati jonoɓe fuu ɓe ƴawama hollitama wiyde du suko raɓa ɓe ɗum woni o ñawfe. O kabaru hono suudu ministre humminiɗo cella leydi meɗen ndi kamɓe kokki o. O mais holliti wiide kañum wakkati joni o ana huuli sanne ɗum won hono wakkati nde suko iwanno kay wakkati ndo iwanno Bamako mo gandino kayinde fat tawi o ɓatti kono yimɓele tawaɓe le karoɓe fat tawedu hono o raaɓiɓe yimɓele ay wakkati joni ɓe gondi dartudeɓe yimɓele fofaɓe ƴewto ɗum yello suko raaɓiɓe na rawayɓe to kayto wakkati joni o jama o fo ɓe gondi hokkidirde juuɗe ɗum woni ɓe ƴewa hono ɓe garta faɓe cakko foti ñaw ɗum woni jonte e bolo lañe kay fo e manggal muɗum eɓe gondi hokkude no yimɓele gomɓe toon ɓeydu hakkillaji yalla hakkillaji mumen mbalto sanne saabi miccitiɗe wiide wakkati nde jonte ɗe ɓangudo toon nde hakkillaji mabɓe immiki sanne dentegal baali ɗum woni noddirten INTM humminide hakkeji ɗum woni yimɓele golloɓe ley leydi meɗen ndi fa wakkati faw hande kaɓe gondi e ɓillude laamu o sanne sanne ɓe kolliti wiide wakkati joni o du kaldal mabɓe kangal wadde janggo ngal so ni ɓe pamaray le hen kamɓe ɓe gaɗa hono murtere mabɓe nde mbino eɓe gaɗano ɗum woni noga jene lewru Octobre waron ɗu sikiraɓe bisimilla moɗo e heɗade hono mbimi o iloɗo kabaruji puɗɗanno nde hollitama wiyde hon capanɗe nayo teton sukaɓe yimɓe tawaɓe ana gonduno ɗum woni suko mo jante e bula o mbari to kay to wakkati nde ɓe cawnina seeɗa nde soɓe ƴewa nde hollitama wiyde suko o raɓayɓe fe wakkati joni o hay o kabaru hono suudu ministre men humnidi cellal kamɓe jaati dokki o kabaru hono ɗum wori barke sise
kaki kewɗi teddorteɗi ñaw jonta e bula o woni ko naɓa ley laamu kay keñen ɗi kaki garan laato sababu kaɗoji sakagol ñaw o ley mali ɗo ko yata e capanɗe nayon e taton neɗɗo woni goɗɗintinaɗo ley laamu kay o ɗum woni hono yimɓe gondunoɓe ñawɗo jonte e bula o ka suudu ministre kumanidu kabaru cellal ley mali ɗo holliti wiide ñaw o mataka e ɓe yimɓe tafon kanko suka mo ñaw jonta e bula o nangi o jippinoke Bamako ɗo o waɗi ɗon ko yata e heure uji tati fade makko nangude lawol kay ɗum sabimbini hono yimɓe ɓe o gondunoɓe goɗɗintinama fa imali waɗe ande so tawi wana ñaw jonta e bula o yottikeɓe kamɓe dun ka fa hande gullitali ana gondi e waɗede hoorejo dogotoro en ɓe holliti wiide kaki ɗi jottike ila ñande asawere nde ley mali ɗo ko yata e ton goto kaki teddorteɗi ñaw jonta e bula o woni koɓe dokka ila nde ñaw jonta e bula o mata ley laamu kay o ley yontere ɓe tinde
o mais so holliti wiide wakkati joni on huuli sanne ɗum wonono yimɓele tawede ɓe suko cukalel pamarel ngel o iwdi kar iwde Bamako ɗo yaade fa to kayto fo tawono sukaɓe mimimo sakko o raɓiraɗo yo ñaw wakkati joni koɓe kolliti wiide ley henɓe hono yimɓele tawaɓe ana gonduno e kar oɓe fou ɓe tinnoɓe gara ɓe darte ɓe ƴewtedu yella hono wiyete ɗum woni ñaw o yella raɓiɓe na raɓayɓe kanko ɗum woni sekko Oumar Coulibaly yo gollo ɗum walde adnara Allah humini noon kibaru cellal hono ɗum wori Ousmane Dicko
cukalel ñawgel ngel yo lagine ƴuwi ƴaɓɓori ke baga daji galle mo faɓɓi e muɗum o du andama noga e joyi ɓe o takkodiri ɓe du martama kumpa ɓeɗo yimɓe noga e joyi beete e kikiɗe fuu eɓe kayɓe dogotoro en kege min ƴewtude no kabaru o worri min keddoto haybude ɓeɗo yimɓe noga e joyi o namodirɗe e suko ka gotel ana toon ngel mi suuɗata on o ñawɗo ƴuwi Bamako ɗo yaade kay nenno min anda laawol ngol ɓe o ɓandi kar wona wajibi wonɓe ley kar o fuu tawe takkike suko o ka miɗen jiɗi yiide famille lando donna mobile aji ɓen keeɓi yuɓɓo inde ɓeɗo yimɓe kañum e numéro ji mabɓe téléphone fou miɗen gondi e dartudeɓe no ma mbawri fou nokkuji kertidama batte majju si tawi ko yiɗa koko waɗi ñawɗo fou ana joga ɗo mofte se sawre joni komin kalanta jama tinno tan joƴina hakkille muɗum dabareji fou ana gonda e ley hakkille am fa pati ñaw o yara yeeso
ila wakkati ɗum woni nde wiya jonte e bula ɓangi to kayto nde kamɓe yimɓe gomɓe ley gallere gallure kayide ɓe furdu hakkille mabɓe yimmiki wakkati joni ono yimɓele gomɓe toon ɓe fo eɓe gondi hokkidirde juuɗe ɗum woni hono o ñaw jonte e bula foti o laya ɗum woni kay fo e manggal muɗum eɓe gondi hokkude dow hen yimɓe du hakkillaji yalla hakkillaji mumen ana jottole hen ka fa hande kolita wiyde ley hen ko heewi e jama o ka fa ana huuli ɗum woni le kay fo e manggal muɗum kanko yo mama tera o gollo o suudu doctoreur to kayito hon ɗum wori Ousmane Dicko
e puddoore yimbe dubina ka hande do gonnen do ko heewi hebi faamu mono fa na hinni haaju mu yimbe sikitaabe do fu moobama hande radio di ana joddi diri fan kedi e famminde yimbe do doctoro du nyande fu haalan fa famminde yimbe e do ortem arande yimbe paamelino ka hande faamu wadi tereji takama radio di ana gondi haalde dabareji fu ana kibbi hande le ngallurene
dum woni caggal hono ko suko o tawama o iwile hen to kayto wakkati jono yimbeele kewbe anan gondi haala mudu do bamako do kanye kay fo e mangal mudu ko heewi yimbeele be dum tan tawta be gaajo le bolidi dum woni nyaloma ko hande no kanko nades duño yi ho yalto yi o jeewile ngalure bamako de hodo wodi le hen kede ko barki sise faccintini on.
Oui, je m'inquiète beaucoup du moment.
Min mi de wuli fa sanne sabi hono yimbe tawdanobe nyawdo o fu njiti daka sa jewi dun ana hulbini fa sanne yew lawol makko golno iwde gine yottade mali do yimbe fu be o naddi mobile gotel be o memi ana kani ndartede yite imali wade ande so wana nyaw jonta ebula o woni mabbe dun ana wayi latade sababu hadude saka gol nyaw o e meden dum wadi so e fu e be kani ndartede gullitali ngade to be goni fu menen meden kuli fa sanne sabi sukabe kewbe ana wondi amen do nyaman tilo lotata juude mudun en wono kumpitali dow cenanne ana wodi wadede fa hande dum ana hulbi men fa sanne min ne sa landi ga min mi hulay fey sabi so ni so en gadi ko hani wadede dum woni hono lotirde juude mudun o disavel wattu fu e cielen dun hokkondirde juude mide mire so en gadi di nyaw o hana hulbinde en min sa landi ga nyaw o en kana jeebade mo fey so ni sa jeewi kasaraaji di nyaw o wadi leede godde dum woni hono leede keerondirde malde eden kani hulde dum wadi sa landi ga kam wiyan en kana jeebade nyaw o fey seeda
sakiraɓe oɗon mbawi neltude ɗum woni miijoji moɗon le halla amen bemal andegal min noddirta ɗum woni phase facebook ngo kanko ɗum woni konjotoɗo mo noddirta vérificateur général o hollitama wiyede hono ko waɗi hitande nde ko fo honjiki ɗum dow tonggui ɗum le ɗireji o naɓi to ɗum hani naɓede to du le balɗe garoje ɗe ko honja le hen ko furdu waran haalede ɗum woni fa yimɓeɓe fo mata ɗum woni hono wiyede ɗum wonon diwawa ɗum woni hooreje leydi ndi o sodirano kañum honno kaɓorɗe gondi e sodirede no iyantem dum wono dentengal walde humininde hakkeji bibbe adama be kolliti wiide hono dum woni murtere mabbe de bibbe ngadam balde tati del noga e jena lewru october ndu so ni be kalde laamu o so dum so be kebayle hen faamu fu be ngara wadde de murtere be kokki o kabaru dum woni bete hande wakande nodduno yimbe hono jedobe kabaruji be kanko dum wono noddirtere yakuba katle yo horejo walde de jato o yotidi e mohammed jean pierre tita on dum wori ousmane dikko
fede jusugo laamu o le jiide ɗiɗi arana ɗe min cuɓuki selde kaldal dow yamirore kala e yoppude golle le leruji capanɗe jeɗɗi ɗiɗi ɗum balɗe tati ana hani ko golloɓe leydi pota e dow kommono fu handi e ley keɓe leydi toɓɓe joyi men darti ɓeydugol jobdi ɓurdi fu fanɗude ɓeydugol joddi sukaɓe ɓeydugol joddi golloɓe ɓuytugol usuri jobdi kañe ɓuytugol coggu courant min joƴƴini talkuru yoppude golle yalla golloɓe ana keɓa sago ɗoɓe gollata fu janggo min andinam yimɓe fu saabu min mbadda e yettinoɓe kabaruji famin kolita ɗum
ko heewi ɗum wonono sukaɓe tawaɓe keɓoɓe bakko so gara fa e mbiya mbindan inɗe mum e ɗum woni e jande l' école dow dowure nde ɓe kolliti wiide ɓe jogui tiɗallaji sanne hono yimɓele ɓeɓe jatata soɓe tawa e tomɓe kamɓe ɗum wonono walde noddirtede AMD kamɓe ɓe kolliti wiide ɗin tiɗallaji yo wona kamɓe gaadi saabi dewno yimɓele woɓɓe kasina tawa ana e mabɓe ɓe yimɓele ha e galde mabɓe hakkillaji jati kañum en cawon titto so jaaha nangga e sukaɓe hono kalisiji na ko nandi e muɗum kanko ɗum wonono noddirtede Sekou Diawara o yo jaɗo o kabaruji le walde AMD jati beta ko mi hooram jati mi landidirki e makko keɗe ko barke sise facintini on
sukaɓe école heyɓe heɓɓe bac hanuɓe binditoyade ley jangguinirɗe dow dowji ɗi ana gondi e tiɗallaji kewɗi ɗi goni tiɗallaji hakkude mabɓe e walde sukaɓe école mbiyetede AMD ana hani komin andina on wiide walde amen AMD ana nandi hono baale keddiɗɗi ni yimɓe jon en anniyaji lobbi gon jon en anniyaji bonɗi ɗum gon minen sukaɓe école ɓe hooli men so ardini men min laato kunɗe mabɓe min biltanaɓe kabaruji mabɓe so tiɗallaji naati hakkude mabɓe e hooreɓɓe ka andon dun wiide yimɓe yogaɓe dun ana ton mbiyan ana e walde nde tawe ngala hen dardan sukaɓe heyɓe yoɓa kalisi so winde hono si yiɗi guykaji torrata sukaɓe kolɓe fa sanne
sakiraɓe jeehen ƴewne hen hoɗum woni le réseau ngaji meɗen ɓe kolliti wiide ɗum woni to kayto ko fotono yimɓe doctore e capanɗe jeegom kañum en goni ekkintinede toon faɓe kokke kabaruji ñiɓuɗi noɓe cakkirto ñaw ɗum woni jonte ebola fati ɗum laaye kay fo e manggal muɗum gabɓe o golle ɗum wonono walde wonde to kayto kumminide ɗum woni hono yimɓele doctore e kañe oms kañe kokkidiri hen juuɗe fa yettoyo UNICEF hollitama wiyede dow ley nde e leygol ekkintingol ɓe gara ekkintide ɗum woni hono yimɓele commune kidira o sa ƴeewi kidira yo sénégal jati ɗum woni gol ekkintingol ngol hani wadde ɗum woni balɗe tati to kayi to sekira fa hande keddoto do kaydo to kaydo jatoli ta wi dum won hono yimbe bale hala nane gombe tombe kanyo kokkama du hen kabaruji ni budi kanyo en du jahan dokki tay dum non yimbe la baddi be dum be hono nyaw e bola o hani sekirede fato laye hono kaye fo e mangal mudum jangal mudé ngardan dum won to banama do hollitama wede ko foti uynaay sappo e jetti galle kanyu en kokkato dum woni arkillaaji ciuwaade ko yaata udinaay temdre debbe arkilla sa jeewi gal musaddaaji ko wattale hen ko ni ya fa e millionji sappo e jetti ngado golle dum woni pimi fa yottaade ESID Mali do be koliti wiide ko ni faana mudum du faabe kaba dum woni nyaw jonte palile leedi meden di jangal mudu sakiraabe njaaran to moti to wiyama dum non yimbe alawobe kanyo ballira ton lanaji ko yaata lana chapade jeddi tati dum be ballira ton gabbe o golle dum non OEG noddirted Alfarouk sa jey gal musaddaaji ko wattale hen ko di yafa e millionji noga e Joseph be ballira mo dum hono bubbi ko be awirta kanyo ko nandi e mudum golleji ko be kanyo gollirde fu gabbe o golle dum non noddirtebe Qatar City be jangal mudé ngardan faado burem do wiyama ko foti galleji dum won teme ko foti galleji udinere teme did kanyi am ballira to bu kanyi am ballira dum won to burem to ay ngabbe won balligu dum woni Oxfam Britain sa jeewi galle furdu neddo godfu waran wallirede ko yaate udinaji tati non be kollirle hen kambe yimbe le balla be do kolliti wiide be beltigi do hen sanne sa jeewi balligu mabbe o yidum yaafa sa jeewi balligu mabbe o do yidum yaafa e millionji dum woni sappo e go jangal mudé ngaran timminire dum won do kuccala do hollitama wiyede ko foti dum won hono chapande jetti yimbe be tawede hono dum mu en jehi yaso ay kanyu en jawato kuccalto be jeewirama dum mere mere doctore en gombe tombe kanyen jeewiri mere mere so ballidi be ton hono poddo ele kobe kobe moda faabe keba hono cialal kobe anni faabe keba cialal jati jati sakiraabe do kaddi ten nyalo mo hande o mi joti ron sade hedade studio tamani ka fa hande kedde hedade sabi de hono andirdon no dum woni yewtere men den wodi nyende fu